akomyeho kusoberi betya nempera ye mungalo okusasula buli omu bonna bamulinda bafune okumula nabo bamunyowa bafune choche basiga mazima twafuba nnyo twabulira mulinnyalo abalema ne batambula n'amakanisa ne tuzimba mufeewo sibamanyangako mwakola ebyobujemu mugende eri sitaani mugende eri kitammwe mazima twafuba nnyo twabulira mulinnyalo abalema ne batambula n'amakanisa ne tuzimba mufeewo sibamanyangako mwakola ebyobujemu
Natambulensi Gasiri na chakulia Gasiri na chakwambala Natewalia yamba Temwa bifako Chokanga mwero zako mweka Muvewo wendi Mugende siwa manyanga po
Masima tuafu manyo Tuabuli na mulinyalo Abale mane matambula Makanisa ne tuzimba Mufeewo sibamanyangako Mwakola ebyobujemu Mugende eri sitaani Mugende eri kitammwe Mazima twafuba nnyo Twabulira mulinnyalo Abalema ne batambula Makanisa ne tuzimba Mufeewo sibamanyangako Mwakola ebyobujemu Mugende eri sitaani
Mufeewo sibamanyangako